Atonu o le senate na fuafua ina le paalemia Malcolm Turnbull e whawhaingo fi ai ona pasia tu la fono ala na whainga malo. Na te ute waile awala e palutaini ai le senate. Ua fōlinga mai ua toi uti ai lava le whainga malo ala so ofa atasinga ma le paalemia. E toa se fulu ma le tasi sui o le senate e whaingo ina o cross benches. Po o sui tu toa tasi ma sui o vaanga wha upu whaila iti. E au fi aisu I fōu mai le One Nation, le Nick Xenophon team, ma le Justice Party. O le tūlanga whaingatā I a Malcolm Turnbull, ma lana whainga mālo. O na e te tau o na pālota atu le to aiva, o sui nei o le cross bench. Ina ia pāsi ai tū la fono a lana whainga mālo I le senate. O lona winga, a te te ele Labour ma le Greens, Ona mana o mia lea e le whainga mālo o le coalition, po le soo whātasinga. Pālota iwa, mai pālota nei po ono fōa nei e se fulmalatasi o le crossbench, e ma whaiona pāsi ai, pe ina ia pāsi ai, ana tū la whono. A ele I whaia le pālota lea na whaia le māsina na tēnei, le double dissolution election, o le paia inga na tēnei, Sa tolu se fuluma le tolu sui o le soo fata singa le senate. Ai ina ua mai a palota o iulai. Na o le tolu se fulu na toe foi mai. E toa tolu na le mawhaio na toe pe tolu sui o le senate na lusi e le soo fata singa. E tasi le sui faa au popo na malo mai mo le Labour, lea ua lua se fuluma le ono ai ona sui po ono na foa e le senate, A iwa no fōa le Greens. I le tūlanga lao le senate. I le tolu se fulu a le soo whātasinga. A pālota whātasi le Labour ma le Greens. E tolu se fulu ma le whā a la no fōa. O lona winga, ua matua mālosi ai tele le tūlanga o le toa se fulu ma le tasi le nei o le cross bench. O le se fulu ma le tasi le cross bench e au fi ai le toa whā a le vāenga wha upuwhai le One Nation Party, le toa tolu a le vāenga wha upuwhai le Nick Xenophon team, le toa tasi mai le vāenga wha upuwhai le Family First, tasi a le Liberal Democrat, tasi mai le Justice Party, tasi mai le sui Jackie Lambie, lana Jackie Lambie Network. O le Justice Party, le awa ulufale, ulufale mai yei mua le teimi mua mua I upuwhai o le Parlemene, le ali I lawi loa I whasalaunga o Darren Hinch. Nā tūua ia le taitai o le tūua ngai Bill Shorten, le tūlanga o le senate I le paia ingale nei, I le paalemia, ma le vāenga wha upuwhai le Liberals, ato ai, ma le vāenga wha upuwhai le Greens.
Pauline Hanson's One Nation Party appears to have four senators. They have four senators because the Greens political party and Malcolm Turnbull changed the rules in the Senate and the Malcolm Turnbull called a double dissolution. The presence in such numbers of One Nation in the Senate is a direct result of Mr Turnbull and Mr Di Natale's actions in terms of their so-called electoral reform.
Bill Shorten, o le toa whao sui o le One Nation Party, o le amalo si eilo na leo e te tonu o le maota ilunga po le Senate. Ma onisio sui whaato a filifilia o le One Nation e pei o le ali o Malcolm Roberts, E whia whainga tāo na tau mālamala mātu I ni ona manatu. E pio na ia whaalia oia, e le tali tonu I le moni o suinga I le tau. Ia ma whaafafonga fōi I le whinau ngā Malcolm Roberts o le One Nation I le tūlā whono e whaatatau I whaailonga lanu po le Racial Discrimination Act.
We need people to speak up freely and deliver what they really believe and yet they get slammed for that. And I'm looking at 18C under the Racial Discrimination Act. That needs to be addressed because that is curbing free speech. And when we have free speech curbed, it means we don't talk about the real issues. Tax, Islam, terrorism.
Michael Roberts or le vanga wha upuwhai ale Malcolm Roberts or le vanga wha upuwhai ale One Nation. Na wha alie Nick Xenophon, le taitai o le Nick Xenophon team, E whiutanga I ma so se sui o le senate e o lava I le One Nation, pe a ieini vaenga e tutusai o la tō manatu.
Well, where I don't share common ground with Pauline Hanson is in relation to immigration, in relation to race and religion, particularly her views on Islam. But where she is concerned about issues of Australian jobs, about Australian manufacturing, about the sale of farming land under current rules, which many are concerned are simply too lax in terms of our foreign investment framework, I will work with her. But, you know, similarly, the Greens have had similar views on the sale of farming land.
Nick Xenophon. Aina wha alia le popolenga o le taitai o le Greens, Richard Di Natale, I le tūlanga o le One Nation I le Senate, na ia tā ua, o le ātete e mālosi le Greens I le mau o le One Nation e whaailunga tangata I nisi, ona o lo lātou lanu, po o oa lātou talitanunga whaalatapua inga.
We'll make sure that we tackle all of those issues in a way that makes Australia a fairer, more decent, more compassionate place. When it comes to issues like racism, we as a nation have got a long way to go, and no doubt we'll continue to see those calls from One Nation senators to target people from different backgrounds, different ethnic communities, and we will take a very strong stand against that.
Later, Yellow Greens, Richard Di Natale.